I'm a boy, H.I. Welcome back in our talk.
This is Business Figures.
Sasuka Pamoja Records.
Ngoma liko ride wide, atushangai liwe la kisasa asili tupanda mori. Ngoma liko ride wide, atushangai liwe la kisasa asili tupanda mori. Cheza kiasili au kisasa, makirikiri au kidigitari. Cheza kiasili au kisasa, makirikiri au kidigitari. Jivunge vunge, shauri ni yako, hili ngoma linachezwa Kaikuru. Jivunge vunge, shauri ni yako, hili ngoma linachezwa paka Ikuru. Yani furu tabasamu kwenye nchi ya furaha, yani furu amani tunakura tumara. Furu tabasamu kwenye nchi ya furaha, yani furu amani tunakura tumara. Yapo life tight imetwandama, tunoa stressi ya tunatanoma. Yapo life tight imetwandama, tunoa stressi ya tunatanoma. Noma, noma.
Anda mori, 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 come on to dance. Ngoma ni hatari, come on to dance. Anda mori, 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 come on to dance. Ngoma ni hatari, come on to dance. Without the cash money, cash money. Without the cash money, come on to dance. Without the cash money, cash money. Without the cash money, come on today.
Mimi ni asidi kama Jona kiduku, mademu na vikuku, leo mambo yapo uku. Kama umelala basi rusha tamigu, mambo yote juu kwa juu hadi kilema ruka juu. Mama toto twende sawa, mabachela wanataka ni kuache ili nao twende sawa. Na Kigoma shapagawa, chunga mama na kugawa. Cheki watu wanaruka, cheki vichwa va mizuka, kila kona shamra shamra, wanaruka wanaruka, wanaocheza wanacheza, wanaokata wanakata ili goma la kuruka.
Pande zote tuko hai, hai, kuna kushangaa. Pande zote wako hai, hai, hakuna kushangaa. Tunaruka, tunacheza, tunafuraha. Tunaruka, tunacheza, goma niko wide, 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 wide.
Money, cash money, without the cash money, come on it today, without the cash money, cash money, without the cash money.